tea kubanganya zwavhuḓi zwithu uri zwi ḓe vhutshiloni ni khou tea u dzula na ana zwavhuḓi zwithu uri ni zwi wane a ni khou tea u pengiswa nga vhangana zwavhuḓi zwine na vha nazwo ndi zwe mudzimu vha 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 tshi khou zwi funa ḓuvha ḽa mabebo ḽi nga ni humbudza zwinzhi ara na nga dzula na sedza ndi ḓuvha ḽe mudzimu vha ni tonda nga ḽo vha ri ḓa ni vhone vhone vho tshedza ni hule vhabebi vha takale ni pfhe vhutshilo vhu zwithu zwavhuḓi zwavhuḓi zwi vhuye zwavhuḓi ḓuvha ḽa mabebo ndi ḓuvha ḽa vhuḓi.
Come again out of the day, 'cause I only want to play. Jumping cars is the face pain. Now I only do a lot. Rain, rain, go away. Come again out of the day, 'cause I only want to play. Jumping cars is the face pain. Now I only.
Happy birthday, Zibuya.